hebu mami ngoja nkwambie, nimeficha ficha none natesa mie. Si mara ya kwanza mikuona nawe, ila ni ya kwanza mikuongea nawe. Nomba nikwambie ukweli wangu bibie, nimekupenda hilo nomba ujue. Weleo utambuu na nitesa moyo we. Nomba niwe nawe mateso ya pungue, jina lako zuri paka shepibie. Unanichanganya changanya mima zako ujue. Nipena basi baby, yeah yeah, tunde nyumbani baby girl, yeah yeah yeah. Nipena basi baby, minataka niwe wako, naomba nipoke nifurahi na basi baby. Tunde nyumbani baby girl, yeah yeah yeah. Nipena basi baby, minataka niwe wako, naomba nipoke nifurahi. Kama mzuri we ni mzuri, siyona dosari. Mami nikubali moyo wangu uwe shwari. Twende homu mwone daddy, twende mwone mami. Aha, nitafura ukikubali kwenda umwone mami girl. Nitajisifu kwa watu kwa nyota yangu kali. Nijisuli vya bomba, umenibamba. Ujanja tena sina, domara nasema rapasi nikipata. Nitaringa iya 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 honey, nitaringa na tukenda kwa wangu ma. Mata furahiani, ata kubeba kimwana wami. Akimba na kucheza hani, nafasi nikipata. Nitaringa iya 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 hani, nitaringa na tukenda kwa wangu ma. Mata furahiani, ata kubeba kimwana wami. Akimba na kucheza hani. Nipena pasi baby, yeah yeah, twende nyumbani baby girl, yeah yeah yeah. Nipena pasi baby, minataka niwe wako, naomba nipoke nifurahi na pasi baby, yeah yeah. Twende nyumbani baby girl, yeah yeah yeah. Nipena pasi baby, minataka niwe wako, naomba nipoke nifurahi.
Nipena pasi baby, miliishi nawe, aye aye. Wangu wewe, nafasi baby, miliishi nawe, aye aye. Uwe wangu wewe, wani niende nawe, mwone mami yae. Mrembo wangu we, kuna zaidi yawe. Nita kudrag tuki star, pupulu mufundi lopewa na dini ya hug. Kapizi moyo cheo ni kupe my wife. Tuhuni madili ya kujenga yetu life. Punguza mawasi, manipe nafasi. Sana shusho vesi mina itaka hii chansi. Kwani nyumbana na kungoja madogo kibao. Wayomba wote hawa na wake zao na maisha yao. Wanasubiri tuwa kwane mka mtoto wao. Nipena pasi baby, iye tunde nyumbani baby girl, yeah yeah yeah. Nipena pasi baby, minataka niwe wako, naomba nipoke nifurahi na pasi baby. Iye tunde nyumbani baby girl, yeah yeah yeah. Nipena pasi baby, minataka niwe wako, naomba nipoke nifurahi.
So I, hey, 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 da, da, da.